Spin doctor. Dig a shield. Jackie, let's go.
Then pizza balinya yotali.
Rally.
Yeah, gon' batula yotali. Para la tetuba wa fast. Katale besi kuku za faji. Why? Mbori mukambwe. Unumiru kwa wawuru wa deseta gana tagala. Kuita changwe. Uli mongu atako baby. Uli dantukula. Power and just pala. Nema mudu renke seno rimbala. Chiri uwi kwa wamani za gumula. Wole mulenza tendi mwana muwala. Tell me, sabacho sababu lida newe bambaga. Baby zebi no bimudu bregi jiro nsike kubata.
Yeko welo, gweni na sigula velo.
Zonku vanga vukolo. Mukeka, watunga walu kwa mukeka Chilela goli anthem Wakule vime nyama teka Masulika mubuchika Kama tokoli pamiti ya upraning vina Mwamuli na kusesa
Wateka la miti ya upraniti ya
Sita wala kulinda Karibawa Ondi kumuti molinga bidongo Ndigiza siri na chengenda Echaro chake la po wanchi mazo genda kuchisima
Mwendo When you not see who love
you, Tuba wa fast, katali kwa siku kuzafaji.